Isithombe seshumi nesikhombisa. USamsoni ubulala ibhubesi. Abahluleli 13 verse 1 to 14 and 19. Emva kokufa kwaGideon, aphinda ama-Israyeli amhlamuka uNkulunkulu. UNkulunkulu wayeka amaFilisti ukuba abajezise. Wayesethumela umholi wamnikela amandla okuba asindise u-Israyeli. Igama lakhe kwakunguSamson. Lapho umoya kaNkulunkulu wehlela kuSamson, waba namandla amaningi emzimbeni wakhe. USamson wayethanda intombi yamaFilisti. Wayesethi kuyise, "Ngitholile yona, iyona engilungele." Ngesikhathi eya kubona intombazane, wahlaselwa ibhubesi. USamson wayenamandla. Walibulala ngezandla. Washada nentombi yamaFilisti. Kodwa yayingathembekile kuye. Wabulala amaFilisti angu-30 ngenxa yokudina. Bangani, izisebenzi zikaNkulunkulu kumele zishade nomuntu okholwayo kuNkulunkulu futhi ozimisele kulalela nokugcina imiyalelo yakhe.